Beat Records material, yeah. Baby.
What it do?
Yeah, yeah.
Poe Maker.
I don't wanna be with you no more.
Yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, listen baby, I ain't tryna be crazy. Najua unapenda nyumba za Masaki na Mbezi. Najua unataka vingi kwangu zaidi mapenzi. Kwa maana tama ex wamenizidi unyamwezi. Na siwezi kubishana nikaanza makuu tena. Hatuwezi kushindana kwa ukianza kwa kunsema. Maneno amenishinda many overdose. Au sababu squeeze una window na hamatos. Maybe I'm so silly na makosa nimekiri. Mashoga zako ni dili ila kamota nifikiria. Pia kumbuka hili mimi nawe tuko wawili. Makiax toleo la pili mwanao mimi nimefulia. So listen.
Mana kuona unavyonikosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno yamenichosha.
So naweza sema penzi lako limefanya nyote mizizi. Na ukinuna tunafanya nyote kichizi. Hama penzi ya kifilipino si gizi. Paka mama nasema umenipa kizizi. Kwenye hizizi mina sema hamna bena hamna wema. Nisha funga sioni tena na usiniache kwa sababu ya kipato. Sikutaje kwamba mimi ndo kweli kwako. Yeah, I be doing everything, yes. Sitake ta kuchati na demo kanipa kesi. Sitake ta kusimama tu mali ta kwa tetes. Ta kuandike nyimbo kali ata kina Kasper nyo vest. What are you do?
Hola, oh. Kama na kuona unavyonikosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno yamenichosha.
Nakumimina, uacha nivunje mifupa na meno bado ipo.